Jesse K. Bandis. ZWAP.com. Tego mi pepo si. Penezo papa takuti baby we brelela. Unanikana chifu kwa nenzeri bedola. Kuchita kupapata usiku zine nzogona. Kunipuntila ati sindiwe mwamuna. Manje ufuna ugwire. After na peza mabebe. Ufuna uolonge ushe swenzona. Manje ufuna ugwire. Ati baby tibwezale. Ufuna uolonge ushe swenzona. Ha la la. Tinesha ishibe baby efotina legu pampa mokanshi wale mona mogu puba. Nde kunkula menzo ya isuka. Aikona tapali pola. Don't come around, don't come around. Umuje moyu kale wasela. Don't come around, don't come around. Chita ya kukwelela kale ya pita. Chase it to you. Walengana sanga malaika. Because of you. Nasanga na wina mwali.
Manje ufuna ukwile. After na pizza my baby. Ufuna uolonge ushe swenzona. Manje ufuna ukwile. Ati baby tibwezane. Ufuna uolonge ushe swenzona. Ha la la la. Efotine nzofaka yonze. Kubanza kona family yonze. Iwe fonse nenzo sofa.
Family uze pesi na chite.
I don't believe if your love was true. Dawa wana nisi ya nilokiwa. Kusekiwa, anapwetekiwa. Rapida vama love ni na vilika.
Remember you promised to love me at my waist. Vitu vinavuta you decided to run away.
Manje ufuna ukwere. After na peza my baby. Ufuna uonoge ushe swenzona. Manje ufuna ukwere. Ati baby tibwezane. Ufuna uonoge ushe swenzona. Ukwere. After na peza my baby. Ufuna uonoge ushe swenzona. Manje ufuna ukwere. Ati baby tibwezane. Ufuna uonoge ushe swenzona. Ha la la la.
ZWAP.com.